ataba kulembeze beru kunjiri basabidwa okusigala kuwerinde wakati ng'ekirwadde kyebola kyeyongera okwerisa akakanja mu bitundu ebiriranyewo. Okusaba kuno kwakoleddwa omusawo omukulu owa munisipaali Dr. Davis Habwe mu mboozi eyakafubo ne munnamawulire waffe. Dr. Habwe yasabye n'atabatuuze okumenya obuyonjo wamu n'okwewala okusemberegana era biwalire ddala ebifo ebirimu abantu abangi okusobola okukendeeza ku kusaasaana kw'ekirwadde kino. Ono era yasabye abantu baloope mu bwangu ddala abantu abateeberezebwa okuba ne Ebola wamu n'okugoberera ebiragiro ebya minisitule y'ebyobulamu obulungi ddala.